Kunesikhathi la bengicinga ukuthi awusoze wahamba, bengithi uyohlala nami forever and cherish every moment together. Elinye ithuba, ngimtshele ngiyamthanda.